whining and
soundtrack,
soundtrack,
whining and now listen and
attack.
1, 2, 3, trend it.
It's your boy.
When I'm with her,
it's your boy.
I struggle over again.
It's your boy. It's your boy.
I wake up, wake up, wake up, wake up.
Unapenda kitonga watakula mbandogo.
Sio poa.
Mtoto wa kiume kupaka mkorogo.
Sio poa.
Kanda la ndizi kuteleza kule.
Sio poa.
We unapenda pombe za bule.
Sio poa.
Kuna mademu shobo kujitumisha meseji.
Sio poa.
Tumechati kidogo shanza kuniita baby.
Sio poa.
Kiniloga wanonea bule.
Sio poa.
Usinifanye msukule.
Sio poa.
Hebu punguza majungu, ndugu yangu fanya kazi.
Sio poa.
Muogope Mungu, maana yeye ndo mpaji.
Wote sema sema.
Sio poa. Sio poa.
Nini nini?
Sio poa.
Sema tena.
Sio poa.
Wote sema.
Sio poa. Sio poa.
Nini nini?
Sio poa.
Sema tena.
Sio poa.
Leo mbuzi kalamba chuma chale. Kwa utamu wa mua kazamisha na me.
Unanuka mdomo, unanigongea fake.
Sio poa.
Kunywa pombe kidogo, natongoza mashemeji.
Sio poa.
Braza meni mikogo, unalinga na uogi.
Sio poa.
Unajipa promo, eti kisa unabodi.
Sio poa.
We dada, unapenda pombe za bule.
Sio poa.
Unadanga ujamaliza shule.
Sio poa.
Punguza uongo, kujiita bosi lady.
Sio poa.
Unavimba mikogo, kumbe umegongea wigi.
Sio poa.
Hebu punguza majungu, ndugu yangu fanya kazi.
Sio poa.
Muogope Mungu, maana yeye ndo mpaji.
Wote sema sema.
Sio poa. Sio poa.
Nini nini?
Sio poa.
Sema tena.
Sio poa.
Wote sema.
Sio poa. Sio poa.
Nini nini?
Sio poa.
Sema tena.
Sio poa.
Kinyago, Kinyago, 20,
hey,
level up to the Monday.
Like chesa, chesa, chesa.
Work out, work out, work out. Chuma, 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 chuma. Frankie,
Frankie,
Vanina,
Sammy baby,
Vanina,
Bengo Apo,
now listen up.
Chevignale twins, Shaku, Shaku,
Vanina,
Batman Seki,
Vanina.
Some pizza,
no,
Omalike, King Day, King Day.